Siwezi kuacha wewe na uende ukuchukue washenzi. Siwezi kukuacha kizembe nikatu siwezi. Na penzi lako tamu mkatele sindo nawe kapenye. Oh, na kilimi kwako ni mzembe ila kabisa usintende. Safari twende wote sitofanya usembe kwa penzi lako. Nitaonekana je nini mimi? Sito kwa te wende wefana mi. Na macho yangu ya skwone ewe. Awewe Anita gandana nawe. Anita kupenda wewe. Sito kwa na mwingine. Ona kabisa lady haijafikwa baby. Oh that's way baby. Day no more day. Na sina we hakuna mwingine baby. Una sija wai kompea tisani kana kuna lolote mpenzi. Eto fitu sija nambia. Oh, I'm taking for you. Me na wewe tunapendana baby. I'm taking for you. I'm taking for you. Oh, I'm taking, yeah, baby. Sawa shezi na we wanavo toto about this. Ila sijaweka kikwazo, ujaweka kikwazo. Don't cry. Na sito kudanganya baby. Ambavyo nina kitu na bado naniona baby. Naona na mapenzi ya sasa. Kuto kudanganya pengi na we mbi sasa. Moyo wangu, moyo wangu. Yeah.